Yande joni tani min tay sapo joyi studio kalangu habaruji fulfulde ko yo nyalle jam habaruji fulfulde sumana amadu janganta on go fu ko kibaruji di enda do filla ko darto hono kokol jijang batu mudum ko fudda ase jabbido enda dundu ko na fedde bibe leydi niger wetende fawarde cyber citoyen du heba jam ar sanna yabi hokko jijang no kurtu jijang hokkete to enda en nanan dum sabidu non ni faande hala yin non jana ngar do filla ko darto kominak ko hanno tawe mabbanoma lewru mars ndu enda chapantate go mudum halaaji non wi'e ke golle de yara yeso e nana secrétaire général kawjido gollobe har filla ko darto kominak enda ko hal do majju yewtar men pinnol altinere fudo filla sariaji en kala hala ngota ka wi'a e tuba kore la voix des faits dum won dun don en nanan dun kor jagnal e modon habaru je fulfulte non won tiri faar joni ele habaruji di onani ko ekibari en kali hala faabar jondu konnani hono kokkol jiyam ko lati du konnani hono fedde etende cyber citoyen lati bibe leydi niger no enda woni ko wadi noddangal gam batte himbe jakko ko jiyam mudun en nokkuto jiyam hokkete do en gallure nyemeto ete cnts dun du konnani be jeyi be gado wi du illu ase o enda be tewti ko tay himbe je heba faaba wada do filla majjo faawoda ka non woni be bi hono himbe be enda no be jirrini dun warrayno enda sebe ketno nan goto e mabbite do ina 40 ko haldo majum wakati mo bandi Michel Deji Landi
na lancé na
men nodda bibbe leydi ko be gar hokkude jiijam mabbe gam waddude balla mabbe no wodi hokkobe jiijam mubbe wakkati fu amma da hejata no haani himbe pama loktorore wakkati fu e noydi jiijam gam no wodi himbe be cella wakkati fu e sed wattani be jiijam gam majjun no haani neddo fu hokka jiijam der lebbi tati hanne imen beedana bibbe leydi semme sanne gam be garbe kokka jiijam mabbe um faani ko dum fay hebude der majju woni himbe be cella ibe baye hebude jiijan wakkati fu ko handi be gattaneeda hana arandere amen ni ko imen gara hokkude jiijan der loktorode ko men gidi woni hebude himbe hemre amma joni immi wo fay himbe la soodi do gari gonga da hejata no wodi gibe an jango no garay kokka der gettire deni fu yerde no onti
centre et accessible
noni le computer IPSP ko wonoto faande loktorobe jangoto fa burto lato loktorobe kambe ko na hitaani hikka hebube hono faawar jon talki lato go loktorobe na talki de na burte ke faabe jaarambe kunno wama asew en ngam batte be pudda gollal golleji kewdu ko nan kam woni ko be jangi do filako darto nyawtugol himbe e kulle ko sawi en non endan nani ko wakkati be gadi hono huneer mabbe de endan be kali bandimi Michel Deji hoji wadani mi halaka
Dubi an tatini imi domidum minani beldum sanne mi yetti Allah mi hunike ko mi wadire golle an no haniri
mi hunake do deuter e latade e lawangal lokotorojo jontal kuru golle ko gomnanti gam gollande leedi am e waddude ballan har ko darta filla cellal wodi du to jaraami e gollude fu mi yahan mi subata ko nokku to jarete wodi mi do ela Allah walla ka yottide aadi mako dum
Gonga min getti Allah duubi amen tatini ko imen gadda jandeji di men gadi tewteru ko gonnati min kebino no wodi jandeji pamari imma potordi men getti Allah golle non ko wodi daraja sanne men kunike ko men gollire foddino laabi kawjidi golle de biiri
nonni faar joni ele habaru ina tawadu kon non ni hono filla jangino sukabe famarbe be jonay be mbawata ba bindino cikole pamare ko ete jardin d'enfant dum wonno ko gouvernement leydi men niger singi nokku fu to wodi l'école pamar to waawi dum waawi latade dum wadama gam batte waltude sukabe ekkito kulle de enda fade mudum winde wede l'école yes o enda dum wadini ko faar joni hunno ko lati du wi'ama ele jande to wadube hono jardin d'enfant on enda dum l'école mo fotay o enda se yehobi to windete classe goto no buram bandiram be tawto be hebay nadde ton enda dum wonno ko madan Abdou Mariam Latir kanyum won inspectrice kawjido filla janginongol enda le ministère de l'Éducation nigérien enda gallu ñame ko haalani bandi min edo fi ono yartu
jande jardin d'enfant himbe gon no bi'a suka be ngala no jengini gimi e ko nanniti tan no woni be ekkitine hana nonnon do en suka be no ekkitine no pijirta no wodi suka be gon boyaybe sede men pijirabe e men poda hakkilo mabbe ko men keba be de'a no wodi gimi ko men gadanta be ka hakkilo mabbe fukkito gada majjo me ekkitina be jande fijo chonnyinol balli no be kalirta chaka mabbe e no be kalirta isaro mabbe edun ekkitina be no be chamirta de be gidi salboyde na wadoyde ladde e no be gadata no be lotirta juude mabbe e ko nanititta edu ekkitina be hunneji kewdi ganyaadu yeso no wodi saro e pam be nafakka wattude suka mudun jardin d'enfant gan suka yoyde sei e gadudo jardin d'enfant hana gotun no
nonni komi nakdu kawono compagnie mawdo mo leedi be Niger mbassowo fawar jon iran nyomo to enda arlitte no won dun ka jokka hoti ton region mo agadez nonni komi nakko wi amadou kondano mabban golleji mun dun chapantate go lewru mars waror ndu enda chagal ko fawar jon sawara mawdo mo komi nakko wada no ga e tati lewru october jabbindu enda dun wati ko faande ni halaji goddi ngari wiide ke hun enda no wawi tawe e ginta yare yeso jonga sewe ketno mbiyetedo almu gabdoula tido kany o won secrétaire général hono fedde gollobe komi nakko be enda to enda arlit ko halani bande min rafika attaher do chalalul
minen komin pami kan woni halani non gonaka no hali gan hilude sambe duro amin go endan gan himbe bi'a koni mabbol gol endan fabbinama yarama fama wuri denne min jahata murtere amma minen miden andi komin gon miden gada miden andi du ko hilani non miden andi du der komin tawa har ko darta filla golle den endan e company o endan company o gollem wawa yottade baadi di lewru avril du endan company o du no kuje didi non no wodi to dum wasa mu itta jandi uranium din eto masinaji din endan tawa woranja e go'o lewru mars tan du ujuna didi e lasu e go'o dum mabbata to basol gol enda to masinaji din endan du mabbol mu lewru avril
ki va continuer jusqu'à en avril
nonni wadi himbe jeegon ko mayi faande du konna neddo goto wi a woni ko nawni dun du konna wadana ni to mobilaji potti do lawol mangol latingol du konna ni fa hande ni hono to ete karji bangu hadde doso kilometreji hon ko to chapane nay nonni hadde wurdo doso don enda dun du konna do law mangol go leedi men Niger gol yerno fa hande ni Adamu Namaywa latido kany won horejo gendarmerie tawato enda wakati mo bonndo wadi o filli rek no dun wadiri bande min nana hadiza Hassan Modoso wadini mi halaka
Jon advances gon yudo kore mayruwa kan wadi bononda o dogginirol hendu kanni waddi dum tare lore de enden gon kan futti sey lore de sottani awjo wodi wari futti e lore gon wonde no ya kandu ar kore mayruwa no pempudirol gol wadi ni sey hite nangi imbe jeegon kukki der magge nayo jiyabe e lore de to e dido jiyabe e lore de neddo goto wurti der bononda o kanko dum om hopital doso on nyoti holli tore an kanni woni himbe dogginira Rafi Kasis Odu waddi ko himbe do beddol gol enda no weliri dum en ni aw jorto e dowtal takudu fu no labi dewtere hawjino filla aw yaaki wi
non ni der wure tanga mamba tum nga wanana lay commune mo tanda departement mo gaya region mo doso don won to wi alana go don wuli lana gonka do maayo dun woni ko wuli lana ndiyam be mbi ko dalana ka tawra kanani hono fawar joni essenceji der mudum dun tam won ko imini yitenge kanon won be mbi awjo lana ka e tawabe don enna be ka fu hunde fu hebbe dey kulle ko tali lana ka ko heewi fu boni yerno fawar joni mbietedo Masaudu Umar Zada no jawrojo wurugo enda halniri bandi min mbietedo Fadel Alu
no lana ndiyam non ka masin neddo bumba biitedo Yusuf Koda Jeyka mambe tunga be ngoni e jonde ibe paoyi bumba essence watta le lana kam fahewi kambe gineje ko lana kan yotti mabo tunga tabi masiniji didi wonani ka masin goto on ummina ibe jidi umminde didab on den non buuji on wadi mas hite ummina ngoy bidoji essence gom be puddi ittude di de kebi yofude kota bidoji hembrele den non be nangi ibe awji raka hese hese na ko be jotto fongo baaya dum don ne hite ngen heppo roibe bidoji essence e lana kam fu nangi hite tawi du jollana kam e apprenti on fu no tawa le makam de be kebi wurtinde bidoji essence hemre amma fey goto mayay fey goto nawnaaki
go fo mo mara
fedde latol bal leydi Niger mena hande nde wad ampide bal mum tatabe ko hande waddo filo ko darto chan ko noto en Cameroun du na eno ga e go be potatana RDC Congo hande lasar o mo gonden dun du konda ni fa hande don no way hukkude be lawol be jaar latol bal gol yeso Mukhtar Ahmadou Lande ke bitede Jibril Abalo goto e fawarjo ekitobe mena o enda.
Personnellement, je ne serais même pas.
Dem haydi na ki kan fese da seni hande mena hebi jalor gal do fedde latobe balbe RDC be bako be godi latobe bal nyenyube gam nimbe fu ko andani hande RDC no wodi latobe bal tawabe der leede duniyaaro to latande didi de be ngadi komin njidum miden bay hebde sa hebude jalor gal ko njime latol bal amin sakitingo ngol min donki sanne den hande miden godi sa afu e hebude jalor gal gam latobe balbe RDC be pugara ko ngatata nder latol mabbe ko woni hen ni neddo dooma to watte deni du e peccongol wadi rama no wodir fu latobe amin no bawi wadde cendirol
qui peut faire la différence.
Hey banna no gonda ko woni habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halan ma do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi cho lumo de lore faba faba don nemmi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe kureere
inna lillahi kunne o wela banun nanul
hannana nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu COVID-19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kulo nyogungu COVID-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyogun en den tannon ketten kisin imma mag
inara yenya fu no tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger.
Yewtere men pinna hande do fila ko darto sariyaji hala ko wete Francir voix de fait dum won lawol ko wad ko waddun ko na wi am wana pide wana barmugol kano woni hun non ko lati se wadi sariya no nangane do dum won ko metre Ould Salam Mustapha lati ko secrétaire général hono fawar jondu ko na hawtere jingono himbe ko te avocat en da hali o yidu wurta ka datol kemedidi no gay didi ele labi sare leedi men Niger secrétaire non yewtere de requête Adramani wadde makko.
Il y a deux types de voix de fait.
Gacce indirade voix de fait der Francire irmun no didi non no wodi de darata filla hawju gollirde no wodi de darata filla labi kite leydi har ko darata filla gollirde der hawju gollirde no wado ko goddum wadi der golle mayre ko hana do lawol wada fa dun du waddana goddo na jama'are sa dorna irko wada dun andan dewta kite hawju gollirde no jukka dun jukkol gacce gam no linte der iri gadol gacce de andan den garti do filla ko darata dewter kite leydi dundu misali wadande goddo gacce na holludeme golle hirnyere ba fiye jomun non nauna der rabbinol halani voix de fait onu nandita iri pamdinol na kulilol neddo misali yennude police na hulindemo do golle makko nangidol neddo gadol iri gacce deni fotay wi'e jomun deki jungo do
goddo entre l'auteur de l'infraction et sa victime.
Moy hano gacce o wawi hewtade.
Tout citoyen peut être victime, monsieur.
Ir gacce de neddo fu no wawe wadanede de. Den dari du ardibe cuudi kite e policibe kan en bura wadanede ir gacce de der golle mu. Gollobe der cuudi kite leydi du kan en du no gadane ir majji.
Tiegel des auxiliaires de la justice.
Toy neddo wawi yarde woytandu mudu. E jukkugol hen gole jomu wadante.
Le premier réflexe c'est de déposer une plainte.
Ko neddo hani wadude arande fu kan woni yarude boytali mu. Ton commissariat na gendarmerie to procureur du neddo no wawi yari boytalimu atol dewter kite keme didi e laso e didi kan hawji filla jukkol gadetengol fu jukkol goldu pecce pecce wada no wodi kasu lebbi tati yaade duubi didi e gattol yoga ceda moytol gacce ujune didi faya ujune laso amma kaden du fa handen atol gol dermu no wodi kulle gom biade bawde beedi sembe sawru gacce den misali hensade na nawtorade sawru kulina no wadda du fa hande nyamol kasu lebbi jeegom yaade duubi tati he jobol ujune nay yaade ujunaaji la soy didi ceda moytol gacce no wade du fa handen neddo watte nyama kasu na watte yoba ceda den tantan
et ou de l'une de ces deux peines seulement.
Et de donc habrime fulfultili assalamu alaykum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawat on der duniyar do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum.